Icyo nabarushije n'umukunzi banumva namwereka batamuzi yankunze adakurikiye ubutunzi abandi bambonaga nk'umusazi niwe unkunda nkanyurwa azi neza ibyo nkunda n'ukuri na muhungu wa muruta na 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 na
Come.